whoa, 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 whoa. Yeah. Hadithi za babu, methali kitabu. Lete, lete, vijanamu na tabu. Tabu, tabu. Inua, inua, entertainment. Lete.
Jambo ndushalia shangilia lipo jambo. Sikumpe mewadia shuka kando fanya mambo. Dunia ukitadia kuna jambo tenda kombo. Babu unanisikia fikiria ili mfumbo. Ukiwa kwa msako msako wa maisha mjue mwenzako. Uwezo jua uendako labda kule utokako. Kumbuka ndugu zako mpefidia mamako. Na jirani mwenzako muwe sako kwa bako. Maisha nzomo liasoma tangu mtoto mdogo. Ujinga ni mbuyo alishindwa msomi mtoto mdogo. Tegea kwa air ushibe chakula chobongo. Uweka kukungia mindo na jaza pengo. Jitume mia kwa mia na kumia ndo kugen. Manome ulizi chia ukipotea lost again. Endelea songea kimbia yes you can. Mwisho utashangilia kujidula the can.
Leti kiti
from it, love of my heart, but I can't part from drums and kicks and other snare hits. Lick my lips, I spit a quick six. Teen, I mean, I got a sick gift. Adapt to the rhythm, stay true, sword liquid. React to the youth like you, go get this. Old young money, ain't it funny how we get rich? Humble at the top, so I didn't mumble when the kid rock. Telling me should stop, remember you were once ejected. Out of prison definition of something infected. So what's the difference if fire is our religion? It should be a given, making a hit is making a living. Forgive them, for they know not the world they live in. They live it, the game got bliss, pissed, they missed it. Gotta keep it moving in the district, futuristic. Same culture, new tradition enlisted. You get the instant, let me end this quick. My pen tremendous with the endless tip. It was written, so I'm in this flick. It ain't a movie when I send this clip. You can't amend this script. The game evolved in bits. Before they called it lit, son, they called it a trick. Now daddy making a bit, young and controlling the bits. Beats and bars ain't the only event. Man a trend without a pen, push button for send. Making dollars will be needing a sense. Cold world, try be bleeding again. Keep it real, let the healing begin. Hip hop is on sweetest revenge. It started from the heart to raising leaders of men.
Let it get it. Kila mtu, vinywaji vyote vyende kwa kila mtu. Kila kitu kiende kwa kila mtu. Vindege wakaona vipi wewe mbona vipi unatuzengua. Ya asira asara, wakachukua mabawa. Akajipata kwenye flow, vipande vipande. Duniani kuna watu kama awa wawili vipande. Uko gani vande? Mafuzo ni makuu kutoka kwa babu broker. Wajeshi kuu.
Salamu kwanza pokeeni, ili mruhusu jumbe upenye masikioni. Haya ninayoeleza msiatie kabuni. Haki tutapata lini toka wa Kongo waulize. Jawabu tukupata ikabidi tujikaze. Kwani ni safari na ni mengi tujifunze. Mwenda tezi na omo mareje ungamani. Sabuni unapoyosha ndo unaipoteza thamani. Mkuu kuna kibu unacheka iloko motoni. Da amka mkaka haupo ndotoni. Upendo kitu mumu ndo inafanya tunadumu. Asira sara inafanya watu wateme sumu. Na kutuhumu, sikiza kwa makini, haya ni mambo muhimu. We ni mwanadamu, mpungufu wa fahamu. kavu vumilivu huna mivo tange najua ujua yeah.